Tomatic. Spoonola. Naru intuko nene sana, intuko shere, intuko kukinya mambura. Walai tulingoja sana, alhamdulillah na shukuru maulana. Tega, kila mtu amengara, daka ikianga mesimbo impanga. Joro mensenga, kerugo ya kongana, kuteka anja kinyabonda kurara.
Eliko bona pista man, aja iko tira kwena chuba kwena mzinga na majani mbali mbali. Tukingera tuto kupona kutenja tuto bori, mashori iko winge na chotori. Tiao kije bena nyuma takerema, bena riere tarengombe, bena piga bena shape na otuko iko denja. Vita koza bona denja, la vida vita jimeja, keka mete nje momemba January to December.
Joro ni kero les. Spend some money, hey. To na honey, hey. It party after party, oh no.
Chobiki aspana gutekolea menyala komes wayabano gatera
shere to meringera motindo gute matinda tu meta koraja de kama gama te kona sakaraja toro mensenga to kinye mambura
akere mikere mwali na morogo na igwari jani aja gote wana mabazenga beki ndaji na mizinga mbalimbali jani twana ito beki na mabela tu zisteti tamato mama likiti tore chonjo tode piti despacito tote speedy kerodo abakita na gekombe okakita todo metuka tiba man eu tuka visa eu tuka visa
toro mikero lesbo. Toda buena na honey, y party after party, oh no.
Amero, amero, amero.